ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni mwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana ikiganiro cy'uyu munsi ni nk'ubukwe butashye reka mbyite amakwe kuko duhuza abana barenze umwe n'imiryango yabo murashimishwa no kumva uruhare ba ambasaderi b'ijwi rya Amerika mu guhuza imiryango ikiganiro ntuye abana bose babaho gipfubye kandi bafite ababyeyi mu Rwanda cyangwa sahandi ngituye kandi ababyeyi babaho bazi ko abana babo bapfuye kandi baturanye ntibabamenye kubera ko baba baratandukanye bakiri bato ngituye kandi abasamaritani b'ingeso nziza bafata mu bana bakabarira nk'ababo baririra Imana n'u Rwanda umwana wa mbere duhuza n'umuryango we ni Joseline Uzamukunda yaramaze imyaka irenga 30 atandukanye n'umuryango we batandukaniye ku rushashi bahunga ndifuza kubasangiza ikiganiro twagiranye hano mu kiganiro agasaro kaburaga ashakisha umuryango atuye mu karere ka Gicumbi akagari ka Rusambya umurenge wa Mukarange umudugudu wa Kabungo
nabuze umuryango wanjye muri 1994 ubwo jenoside yabaga mu Rwanda natandukanye n'umuryango wanjye turi guhunga twari ducumbitse ahantu hanyuma nyuma yaho nza kugirana ku mugezi n'umuntu w'umubyeyi ariko uwo mubyeyi nabonaga wenda duturanye ni ko umutima amaze gukura wambwiye hanyuma ngo tugeze ku mugezi twaravomye nyuma yaho tuzamuka ndaranganya amaso ndamubura nibaza ntubuse agannye hanyuma narakomeje ndagenda nk'umwana hanyuma mbura ahantu twasohokeye njya kuvoma nabonaga aho hantu twari turi hari amazu menshi ari munsi y'umuhanda nabonaga ari nka kaburimbo ubwaho ngaho niho imodoka yamvanye igahita injyana muri Congo ya Croix Rouge
turi muhe mwaka ni muhe mwaka uribuka cyo gihe
muri 1994 ubwo nyine twarahungaga nuko twari twahunze ducumbika ahantu hanyuma nje wenjya kuvoma
mwahunze muturutse he
twahunze duturutse ahantu twasengeraga numvaga hari izina rindamo ngo ni Remera hari ahantu hagati y'inturusi iyo kiriziri kaga duturutse ku gasozi kuri uwo musozi tukamanuka tugerayo
wari ufite imyaka ingahe
mba numva ngo nari mfite imyaka igera kuri 5 ariko nabonaga ndi kwa sogokuru
papa wawe yitwaga nde
ntago nari muzi mama niwe nari nzitwa Gafora mfite murumuna wanjye witwa Uwimbabazi uwo mama yazaga kumfata kwa sogokuru nkamusura akongera akansubiza kwa sogokuru
hanyuma muhunga muvaho ngaho utazi hafi ya paruwasi ya Remera utazi mwahavuye uri kumwe nande wari kumwe na sogokuru wawe wari kumwe
ntekereza ko ko nari kumwe na basogokuru ariko duhunga ubwo twaraye aho kuri uwo musozi bwa mbere tuva mu rugo turara mu rugo rw'umuntu turi abantu benshi cyane nabonaga turaye ahantu ku birago tuvuye muri salon mbese turi abantu benshi cyane mu gitondo nibwo bwakeye turagenda tukagenda tugenda dukambika tukongera tugahaguruka tukajya ahandi gutyo
hanyuma rero murakomeje murahunze mbwiye ko ari ahantu mwageze mukajya kuvoma mwamara kuvoma muzamutse ukareba ukabura umuntu mwari mwajyanye mbese yari umugabo cyangwa umugore
yari umugore
hanyuma se wambwiye yuko ba warurongotanye ukaza kwisanga kuri kaburimbo bahakuvana bakujyana muri Orufurina Orufurina bakujyanyemo ni iyihe
banjyanye muri Orufurina yo muri Congo
muri Congo ntabwo wibuka uko hitwa
ni muri Kibumba hari muri Kibumba icyo
gihe muri Kibumba birumvikana ruko wagiye kuvoma amazi warageze muri Congo
oya nari ntaragera muri Congo twari tukiri mu Rwanda hanyuma ngiye kuvoma ndi kumwe n'umuntu tuza gutandukana mubuze hanyuma imodoka ite ihansanga ingeza mu injyana muri Kongo
ngira aho wibuka kwa sogokuru uko hari hameze niki wibuka
nibuka hari imbuga ngari ya mbere yari irimo amazabiri hariyo twacanagamo niyo twabagamo hanyuma nyuma hakaba urugo hakajyaho imbuga nini yariho igiti cy'umwembe icyo gihe
hari inka zari zihari
nta nka nabonagayo
abaturanyi wibuka mbukwa sogokuru wawe ni bande
nibuka hepfo yacu hari umugabo wari uhatuye witwaga Gakuba kwa sogokuru habagayo umugore nakekaga ko ari mama wacu yitwaga Mukangango afite umwana witwa Nyirabagenzi hanyuma haruguru yacu hari hatuye umugore witwa Madarina n'umugabo witwa Tanazi n'umugore witwa Nyirabashyitsi abo nibo bantu mba numva nibuka
hanyuma ahandi hantu hakuzamo mu mutwe cyane ni hehe mu Rwanda ku buryo wavuga uti niho nshobora kuba nkomoka
kandi hantu hanzamo ni mu majyepfo wenda muri za Gitarama hanzagamo cyane nyuma yaho maze kumenya yuko Rutongo na Shorongi biri muri za Rubindo ubwo niho nicyo cyerekezo nerekezemo
kubera iki se wumva Rutongo ariho ukomoka
nuko utwo duce naratwumvaga kabaga tutwitegeye wenda nkumva bari kuvuga ngo bagiye mu isoko aha naha ngo hakubyiriya gutyo ngo za nkoni za Shorongi nkumva mbese utwo duce turatwitegeye yego ntituhegereye ariko nkumva tutwitegeye
uri umwana mutoya wumvaga bakubwira ko bagiye ku isoko i Shorongi
na za Rutongo
hanyuma ukabutekereza kuba buriye ku rushashi izina uzamukunda wari urifite muri 94
yego iryo zina nari ndifite
ko wajyaga mu misa wari warabatijwe
oya ntabwo nari nakabatijwe
iri Joseline bari guhaye ryari
nuko umubyeyi wamvanye muri Orufelina yarambajije ngo witwa nde ndamubwira nti nitwa uzamukunda arangije arambwira ngo nitugera mu rugo ubabwire ko witwa na Joseline ubwo akagenda ari inyibutsa ngerayo yose ndayababwira uko nguko ariko uzamukunda niryo rya mbere nyirizina nari nsanganwe
aguha izina atakubajije akubwira gusa ngo uguhere uyu munsi witwa Joseline
uzamukunda Joseline yongeraho Joseline ni naryo nabatijwe na magingo ya ni naryo riri mu irangamimerere
uwo mubyeyi waje kugufata yari umugabo cyangwa ari umugore
yari umugore yari asanzwe anaharerama abana kwakunda areba niba bariye cyangwa se baryamye acunga umutekano wabo yarahakoraga kuko namunyuragaho kenshi tujya gukina n'abandi bana ari muri ayo matente yakoragamo natwe duturutse mu rindi tente
ngusabe nkwinginze umpe nimero y'uwo mubyeyi wakureze yitwa nde
yitwa Mukarurangwa Serafine
nzamuhamagara kugira ngo nuzuze amakuru akureba kugira ngo dushobore kugufasha kugushakira umuryango duhereye ku makuru yuzuye niba hari uwo mu muryango wawe ukumva muri kano kanya niba hari umuvandimwe hari umubyeyi wawe papa wawe utigeze umenya cyangwa se mama wawe hari uwo kwa sogokuru na nyogokuru na nyogosenge abo bose niba hari ukumva nikiyumva ushaka kubabwira n'uwa munota umwe ntanga kugira ngo mwinigure muvuge ikibari ku mutima
numva nshaka kubabwira yuko mbakeneye kandi nanabakumbuye cyane imyaka maze ni myinshi cyane ndi kure y'umuryango wanjye mbabonye nakwishima kandi nanezererwa cyane kuba utari kumwe n'umuryango ni ibintu bibabaza cyane ukaba utazi aho wavutse ni ibintu bibabaza kandi bihora bindi ku mutima bimbabaza nifuza kuba nababona rero
ndahamya rero yuko bazakumva bakakumenya hanyuma nkazaguhamagara nkubwira yuko Imana yamannye ko wabonye umuryango komeza rero utegereze uwizeye amahoro y'Imana
nukuri murakoze kandi nanjye ndabashimiye kubw'icyizere mu mpaye nanjye niringira Imana yuko izabikora.
Agasaro kaburaga kabonetse
abanyagicumbi abanyarurindo abanyarutongo mwaraduhamagaye muduha makuru twayakurikirana tugasanga ahura maze kumenya aho umuryango wa Joseline uzamukunda uherereye nahamagaye umubyeyi we Mukakabano d'Afroze atuye mu karere ka Rurindo akagari ka Bubangu umudugudu wa Karabo.
Uraho neza?
Uraho neza mubyeyi amakuru yanyu? Ni Venus Nshimimana no kujwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Uranyumva uranzi barakumbwiye?
Ako mwumvise vuba aho uvugiye?
Mvugana n'umukobwa wawe. Waramwumvise se uza mukunda?
Naramwumvise.
Umwumvise uramumenya?
Naramumenye.
Mbwira niba waramwumvise abantu barakubwiye bati n'umukobwa wawe, niki cyakubwiye ko ari umukobwa wawe? Mbese mwatandukaniye he mubyeyi?
Batandukaniye ahantu hagati yo ku Rutsati na Muhondo.
Nawe yarambwiye yuko koko ageze ku Rushashi ko ariho mwatandukaniye. Byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Twari tuhageze dukambitse ariho twari tugereye. Noneho ubwo ikivomeso ngo ajye kuvoma.
Yego.
Agiye kuvoma ajyana n'umwana nawe natoraguye. Ndababwira nti nimugende munzane amazi mbatekere igikoma. Ubwo byari nka saa munani z'amanywa. Ntiyagaruka ahubwo hagaruka uwo wundi.
Niyo mpamvu nawe yibuka yuko yabuze yagiye kuvoma.
Nibyo rwose.
Mbese abaturanyi banyu bariya baga kuba yibuka baracyariho?
Nakuba yarapfuye.
Oh, komera.
Nyina wabo. Na nyina wabo mukagabo ziteriya nawe yarapfuye.
Naho se uriya mwana we
nyirabagenzi wariho?
Nyirabagenzi aracyariho.
N'umukobwa wanjye ariho w'imbabazi.
Mwigeze mutura aho ngaho za Rutongo? Mwigeze mujya mu isoko ry'Ishyorongi?
Mbere ndeza atari hahinduka. Twari dutuye muri Rutongo, muri komine ya Rutongo.
Yego.
Ubwo segiteri yari Cuga. Umudugudu wari Bwoca, serire yari Kigufi. Mbega ntaho yayobye.
Ntabwo yayobye, yabivuze neza. Ijana ku ijana rwose uzamukunda n'umukobwa wawe, nta kabuza. Ibi nibyo uko yabivuze nuko nawe ubivuga nibyo. Ubu rero mukanya ndare ndabahuza kugira ngo muvugane, ariko nagira ngo nkubaze, mbwira wumvise umwana wawe avuze nyuma y'imyaka 30 ukamwumva ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasoro Kaburaga, niki kintu cyakujemo nk'umubyeyi? Icyo gihe watekereje iki? Mbese wararyamye urasinzira? Mbwira.
Yewe. Warahambiriye umutima uradiho, n'ubu uracyadiho ariko. Niyo mpamvu gutyo numva ko wenda atari nawe. Ntuzisize. Avuga ukuntu byagenze numva ko ariwe rwose. Tereka hari tubonanye neza, areba n'isura ye, nibwo navuga nti ni umwana wanjye. Ubwo ndumva mbyemera ntabyemera neza.
Kongeye gukora uko nshoboye kugira ngo mbahuze, kubera ko ikizamini cyanjye ubwo wagitsinze, ni wowe uri umubyeyi we. Ukomeze utegereze, ngiye kumushaka ndebe ko namubona, hanyuma mbahuze rwose mu kanya gatoya. Ni mube mukubye telefone, ariko uwo mugabo mwiza w'imfura cyane abe aretse gutaha, hanyuma mbanze nshake uzamukunda mvugane.
Agasaro gasanga yandi kurubingisa, agasaro gasanga yandi kurubingisa, gasanga ya
yemwe hinga kukaraje.
agasaro gasanga yandi kurubingisa agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya ngakukaraje
maze kuganira na mukakabano mwumvise ko amakuru atanga nayo umwana yatanze bihura niyemeje kumuhuza n'umukobwa we nabanje kumuhamagara muhi inkuru nziza
wiwuza mukunda makuru yawe
neza
ni Venuste Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika
yego ndabumva
uranyibuka
ndabibuka
uri umuntu mwiza uri mu rugo
ndi mu rugo
hari abantu muri kumwe uri wenyine
nari ndi kumwe n'umwana ariko
nagira ngo numve ko uri kumwe n'umuntu kubera ko ngiye kuguha inkuru nziza nuko ari kugira ngo numve ko hari abantu bakuri iruhande bari bugufashe kuyakira ba kugira ngo ibyo bineza neza nubigira ugataraka wishimye ugire ugusama ugire ugufasha kwishima hari abandi bantu nagira ngo rero nkubwire yuko nakuboneye umuryango wawe ishime unezerwe ufite umuryango uhagije mama wawe tumaze kuvugana n'ubarategutegeje kugira ngo umuvugane mama wawe tumaze kuvugana bari baraho mwari mutuye niho bakiri nuko hahindutse niho bakiri ariko uko abingiraga irutongo niho niho mutuye ariko ubu ngubu noneho tuye muri Rurindo haruguru ariko nibyo mama wawe arahari tumaze kuvugana n'uwo mukanya ndamuguhanda bayahuza muganire mama wawe rwose mwatandukaniye ku rushashi nk'uko wabimbwiraga ni ibyo mama wawe namubonye
mama yanjye we kuvugana
yakire gato hanyuma ndebe ukuntu mbahuza muganire abo bantu mpamvu nakubazaga niba utari wenyine mba ngira ngo ibyishimo nk'ibyo ngibyo ubisangire n'abandi mu bana bakube hafi burya no kwishima birasangirwa
yego
Shaka gasaro kawe mukakabona
rero
Shaka gasaro kawe mukakabona Wiki kintege Shaka gasaro kawe mukakabona Shaka gasaro kawe rero
abandi bana duhuza n'umuryango wabo ni bukuru na butoya abanyarwanda kazi bafite ubwene gihugu bw'Ububiligi bamaze imyaka irenga 20 bashaka umuryango mu Rwanda butoya na mukuru we bavukana ari impanga bavanywe mu nkambi ya Croix Rouge yari Bujumbura mu Burundi mu kwezi kwa gatandatu 1994 nyina Anyeshe Mukansanga amaze kwitaba Imana bari baje bahunga bavuye mu Rwanda bari kumwe na Nyirarume Damascene Ndagije Imana sekuru Venanti Kayumba yari amaze kwicirwa icyahinda bakomoka ahitwa ku munini muri paruwasi ya Muganza mu cyahoze ari prefecture ya Gikongoro Louise Bukuru yaje ku ijwi rya Amerika ndamwakira
Je me suis retrouvé en Belgique en 1994 en juin 1994
Nisanze mu Bubiligi mu kwezi kwa gatandatu 1994 nyuma ya Jenoside yabereye mu Rwanda byabaye ngombwa ko mpunga u Rwanda njya mu Burundi nyuma nderwa n'ababyeyi b'Ababiligi
Ni quand tu fuis au Burundi icyo gihe uhunga wari ufite imyaka ingahe
Alors je ne sais pas exactement mon âge mais je serai né
Sinzi imyaka yanjye ariko nshobora kuba naravutse hagati y'ukwezi kwa kabiri muri 1993 no kwa mbere muri 1994 nari mfite hagati y'amezi 4 n'atandatu
Et tu as des nouvelles de ufite sa makuru y'ababyeyi wawe?
Non, je n'ai pas de nouvelles de mes parents. On m'a dit que ma maman biologique était décédée. Mon papa.
Amakuru ufite ku babyeyi banjye. Bambwiye ko mama yapfuye. Papa we n'amakuru ye twamenye kuva mu gihe cya Jenoside kugeza ubu. Hari marume ntazi aho aherereye ashobora kuba akiriho.
Et toi le nom de ton nom? Waba ufite izina rya nyokorume?
Oui, j'ai le nom de mon nom.
Yego ndarizi. Yitwa Damascene.
Comment s'appelait maman wawe yitwa gande?
Alors ma maman s'appelait Agnès Mukasangwa.
Yitwa Agnès Mukasangwa, niba ndivuze neza. Papa yitwa Venant Kayombo.
Est-ce que tu sais plus ou moins wabuze byibura aho bakomoka?
Alors on m'a dit qu'on serait originaire de
Mubuga.
Ça c'est une démarche très spéciale que tu as. Iki ni igikorwa gikomeye utangiye nyuma y'imyaka 30 uvuye mu Rwanda ugahungira mu Burundi imyaka 30 ubuza ababyeyi bawe. Pourquoi ça t'a pris autant de temps?
Alors je pense que déjà dans la vie d'un humain, 30 ans c'est passé de l'âge de l'adolescence vers le côté adulte.
Est-ce que tu connais plus ou moins les circonstances du décès de ta maman au Burundi?
Oui, donc elle serait décédée dans les camps de la Croix-Rouge. Voilà, exactement lesquels, je ne sais pas, mais elle serait décédée d'une maladie.
Si par chance tu retrouvais ta famille au Rwanda, quels sont tes projets?
Alors je souhaiterais les rencontrer, bien évidemment. Les rencontrer, j'espère qu'eux ont envie également de me rencontrer. Et les serrer dans mes bras, je pense que ce sera mon premier réflexe.
Nyuma y'amasaha 48 ikiganiro gitambutse mu makuru y'iwanyu mu ntara kigakwirakwizwa kandi ku mbuga nkoranyambaga z'ijwi ry'Amerika. Ambasaderi w'ijwi ry'Amerika Jean-Pierre Niyukora yaraduhamagaye aduha amakuru twakurikiranye atugeza kuri Damascene Ndagijimana nyirarume w'abana bashaka umuryango. Naramuhamagaye, atuye mu karere ka Huye mu murenge wa Tumba mu kagari ka Mpare mu mudugudu wa Musange.
Ni Damascene tuvuga. Nitwa Venuste Nshimiyimana, rero nkuko nakubwiraga ndi mu kiganiro Agasaro Kaburaga hano ku ijwi rya Amerika. Umwana ubereye nyirarume yaje kundeba arambwira ati mfasha, ndashaka umuryango wanjye. Sinzi niba urabonye na video nahitishije, uriho ubateruye bukuru na butoya, uriya mwana waramubonye uramumenya?
Nabamenye cyane rwose, mama yamubonye. Nabamenye nubwo hari abana batoya cyane, ariko ijisho n'ingagize ijisho n'umurongo byaro.
None se mbwira Damascene, wumvise umeze ute ubonye amafoto ya bariya bana mwaherukanaga muri 94 muri Bujumbura?
Kintu nakoze amarira kuva mu maso ndamwarira, kubera ko mawe waba ajya gusaza agapfa. Yarambwiye ngo ndagize umwana wa mama tuvukane.
Uwagize neza kubatanga, n'umwana yambwiye uko ababyeyi be bamubwiye. Birumvikana ntiwabishoboye, ariko nabo bashubije amaso inyuma. Bize na n'umuvandimwe we baravuga bati reka turebe uko twababona. Bibukaga Damascene, bibukaga n'iriya foto
maze no kubatumira.
Kuri meridia y'i Bujumbura, sur ce dîner
bamwe kunywa n'icyo kurya. Nabaga mu ngagara mu gace ya gatanu, abana baba batwaye nabanaga n'umugabo bitaga Mbaraga.
Mbese mbabarire kugusubiza inyuma gatoya, nta makuru ya papa wabo kuruye bite, byagenze gute?
Ahubwo papa agiye umubyara yitwa Kayumba Zenani. Yego nyine Kayumba niwe papa wanjye agiye umubyara. Hanyuma agiye mukandagije imana za Damascene. Hanyuma umushyitsi wanjye yitwaga Anyisi Mukansanga.
Hanyuma se niba papa wawe ariwe Kayumba Venanti, umugabo wa mushiki wawe yitwa nde?
Umugabo wa mushiki wanjye ntabwo muzi. Kubera ko urabona mushiki wanjye ibintu byo gukorera amafaranga Bujumbura. Hanyuma barashakana. Maze gushakana muri 1994
namuhuje numwe mubishwa we Louise Bukuru baraganira ndamasenye rero ndagije imana nari nguhamagaye kugira ngo nguhuze nabakobwa bawe abana ubereye imirarume abana umwe muri bo bukuru yaje hano ku ijwi rya Amerika tubwiye ati nimumfashe mpure n'umuryango wanjye none nakubonye nawe rero nagira ngo mbahuze. Je suis en ligne avec ton oncle Damasen, donc c'est une occasion pour moi de vous réunifier cette fois-ci par le biais de La Voix de l'Amérique et l'émission Agasaro Kabulaga. Voilà, Louise, dis bonjour à ton oncle. Ramutsa Nyokorome.
Bonjour Damasen et enchanté, réellement enchanté.
Ati ndakuramutsa Damasen, nshimishijwe no kukuvugisha.
Bana wanje, bisho wanje, urakagira umugisha, namasho n'abatongore.
À toi, ma nièce, je suis très heureux de pouvoir te parler. Que Dieu te bénisse et que tu aies toute la joie que le monde peut offrir.
Je souhaite exactement pareil et même plus de bonheur encore.
À Tinandi, ndakwifuriza kuzagira byinshi birenzeho ukazagira amahoro menshi. Je vous remercie à vous tous, les journalistes de La Voix de l'Amérique. Je suis très, très, très heureux de pouvoir entendre la voix de ma fille.
C'est certain que sans Vénus et sans cette radio, je n'en serais pas là. Je pense que Vénus vient de régler l'histoire de toute une vie, de 30 ans de vie, et il vient d'apaiser mon cœur.
Ati ndashimira cyane Venusiti umpaye uburyo bwo kumenya amateka yanjye y'imyaka 30 ati ampaye ibyishimo byinshi ku mutima naritegereje
Imani muhumuriza utakabare.
J'aimerais bien lui faire passer un petit message à Damasen parce que on n'en a pas vraiment discuté, mais c'est vrai que je fais ces démarches en parlant toujours en jeu. Quelque part caché dans mes recherches, il y a ma sœur jumelle, même si elle est beaucoup plus discrète et qu'elle a besoin de plus de temps. J'aimerais que Damasen sache que ça la touche beaucoup et que je viens lui apprendre la bonne nouvelle et qu'il faut juste lui laisser le temps de se remettre de ses émotions et que dans tous les cas, elle est aussi très très heureuse.
Adam Guyati. Iyo buri gihe mvuga jyewe atari ko turi babiri urabizi ati muri uku gushaka ntabwo naje jyenyine naye ndi kumwe na murumuna wanjye ati nubwo gusa atagaragara ariko maze kumuha inkuru nziza maze kumubwira yuko nakubonye ati arabyishimiye cyane
Agasaro Kaburaga.
Abaturanye n'inshuti bandagije imana baza amateka ye badufashije kumugeraho nabo bambwiye uko bakiriye iyi nkuru yo guhuzwa kwaba bana n'umuryango wabo Sylvain Murera atuye mu karere ka Huye umurenge wa Tumba akagari ka Mbare mu mudugudu wa Musange.
Bakunze kwa bana bagiye iyo mahanga ariko kwibaza uko tuzababona uko jewe Musange yajyaga kwicara akabinganiriza umuryango mugari wari ishimye n'ubwo ariko umuryango bari mugari hari abantu kwishima cyane.
Umumaze kubyumva ku ijwi rya Amerika mwahise muvuga muti aba ni babana washakaga cyangwa se mwabanje gukekeranya.
Yewe nabibonye ku mbuga nkoranyambaga.
Yego.
Aka video ngafunguye mpita mbona Jean Damascene atari ingiza ndi uzane ikiganiro yajyaga mbwira ko twicara tukabiganira. Twakomokaga hamwe umuntu twari hamwe turi kumwe minisiteri y'abana. Kandi nimenyere nako ari abo bana twari twarabuze ntangira kubwira abantu no kwishima no kubwira abantu bishimye ahubwo dusigarana ikibazo cyo kumenya uko tuzababona.
Yego hanyuma se nguhamagaye ngira ngo umpuze na Damasenti wahise uvuga uti noneho bya bintu nibyo koko
yego
none kuva Damasenti yavugana na bishwawe ubona hari cyahindutse mu buzima bwe w'umuzi kuva mu kiri bato
yarishimye cyane wumve kubishimye kuko imyaka 30 isize abana akabaha umuntu ngo nabajyane bataraga amakuru yabo ayigiye atekereza ko batanakiriho kubimenyereye ko bariho yarishimye cyane ikomeye
Sylvie Murera ese ubundi wowe usanzwe wumva ijwi ry'Amerika wumva ikiganiro Agasaro Kaburaga
rimwe na rimwe njya ngumva kiriya kiganiro nagikunda cyane namaze kubona ko gifata
Sylvain Murera ndagushimiye cyane kwa waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga kandi ndagushimira uko wagiye ushyigikira inshuti n'umuvandimwe Jean Damascene ndagije imana umunsi mwiza
Shaka Agasaro Kaburaga uza kabona
rero
Shaka Agasaro Kaburaga uza kabona Wiki kinege
Shaka Agasaro Kaburaga uza kabona
Shaka Agasaro Kaburaga
mu mwaka w'1994 nyine igihe bamwe mu banyarwanda bahungiraga mu cyahoze ari Zaire asinati nyiranze y'Imana yabuze umwana w'umukobwa akinjira mu nkambi ya Mugunga nyuma y'imyaka 30 yaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga mushaka asinati nyiranze y'Imana turi mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Kagenge umudugudu wa Gitaramo kadure uko yabivugaga
kora ko nabuze umwana imana ibagiriye neza akaboneka mu kampuzana
none umwana wawe wabuze yitwa nde
yitwa Nyirarukundo Margarita
wamubuze ute
namuriye muri Kongo turimo guhunga
mwari mugeze he
twaha ahantu imugunga ariko twari tutari twarema ngo tube mu nkambi neza mbega twari tukigenda bamwe basubira inyuma abandi bagenda gutyo tutari twarema ngo tube mu nkambi ariko ni nkambi twabagamo ni ya Mugunga
hanyuma se byagenze gute kugira ngo mutandukane
kubera ko abantu bari benshi mushoreye nikoreye mpetse umwana ubwo mbese birangira wabura watebukaga gato neza ukamubura kubera abantu bari benshi cyane twari tukinjira muri Zaire tutari twamenya ngo inkambi tuzabamo ni ariko ni nibyo bice byahigoma
ni ukuvuga ko uwinjiye muri Zaire utaragira indaro umwana ubura mubuze
ndamubura ku buryo Mugunga twari turi umwana yarariraga twashakiye mu ntuza mu bigo byakiraga abana turaheba ku buryo umwana yariraga ijwi uririye muri Burembe nkumva niwe nkajye ndasangayika kugeza ngarutse mbega kugeza n'isa
ubwo yari afite imyaka ingahe Margarita
yari afite imyaka 6
ushakishiriza mu bigo byose byakiraga abana b'imfubyi abana badafite ababyeyi badafite umuntu mukuru bari kumwe uramubura byose wabigezemo cyangwa wagiye muri bimwe muri ibyo bigo
ntabwo nagiye muri mu byahara hafi mu nkambi yo twabagamo
ariko uzi neza yuko hari inkambi nyinshi hariya hafi y'umujyi wa Goma hari inkambi nyinshi hari ibigo byinshi byakira abana badafite ababyeyi badafite abantu bakuru bari kumwe abo bita abana bagenda bonyine abo ngabo rero barakirwaga birumvikana niba umwana yarabuze mukinjira muri Zaire uwo mwana nta wavuga ngo yarwaye iki yafatwa n'iki nubwo bwose haje kuza ibintu by'ibirwara ariko uwo mwana ashobora kuba yarafashwe n'abagira neza bakamushyira mu kigo cy'imfubyi akaba ariho yavuye byanze bikunze agaruka mu Rwanda akaba ari aho ngaho mu Rwanda none mbwira Margarita mumbwira uko yasaga mumbwira uko yarameze yakundaga iki yari umwana birumvikana w'imyaka 7 yari umwana w'umukobwa utangiye gukina utangiye kugaragaza ibyo akunda mumbwira yakundaga iki yasagate
yari umuyombo ntabwo yari inzobe kandi ntabwo yari ukarabyishimye
none yari arambutse yarateye ate
yari umwana urambutse n'amazina yacu numba ayo yarazi cyane n'amakirisitu na bene nyina kuko hari yari yarananitse bakuru
none azikuwe witwa gande
aziko nitwa Sinat
barumu nabe bi azi ni bande
mukuru we yitwaga Maria nyiramigisha Maria ariko twakundaga guhamagara ni Maria hari uwo wamukurikiraga yitwaga Nyesi nari noneho hari n'abaturanyi hari umuturanyi twari duturanye umumama bita Esperancia yari afite umwana bita Tumusifu yari amuzi n'uwo bitaga Tumayini hari abandi twari duturanye umukecuru witwaga Elizabeth ariko ntiyari umukecuru cyane icyo gihe yitwa Elizabeth yari afite umukobwa witwa Rahabu n'umuhungu witwa komiseri hari ba nyirasenge hari nyirasenge witwaga Donata hari witwaga Saverina n'uwitwaga Ntagisa n'Imana hari na ba nyina wabo hari uwitwaga Nyiramagayane hari uwitwaga na Mafishi
mbese ugarutse mu Rwanda wigeze uvuga uti birashoboka ko umwana wanjye yaba yaragiye mu kigo cy'imfubyi muri Zaire bakamutahana akaba ari mu Rwanda utereka nshakishije mu Rwanda ugeze ujya nko muri SOS ku Kacyiru ngo urebe niba uwo mwana yarahageze hari ugeze ushakishiriza mu Rwanda
mu Rwanda hari ikigo twagiyemo turamubura gusa hari umumama we uwo twari duturanye wazanye umwana wa mwene nyina we n'ubu ngubu ariho twaramushatse turamubura ariko igihe kikagera pe nkasa n'uwibagiwe ariko mbese nari mugize umubabaro cyane yanga kumvamo none igihe cyagera naba nk'umwibagiwe naba ndi gusenga simushyira mu isengesho nk'abandi ariko igihe kikagera naba nsenze ndi kwatura amazina y'abana wanjye na Marigarita Nyirarukundo Bikanzamo avuga nti rero Mana ni wehuzi niba ariho sinigeze menya ntanzi ngo yarapfuye ariho atazi ngo ababyeyi be bari aho banyine abamukomokaho rero weho wamuhumbye ni wehuzi nigihe nzamubonera niba ari nuko nguko no kugeza n'isaha nkibona muhire rero yabonetse nahise nanjye numva ngize icyizere numva mfite amashusho yo kuzanahagera nubwo basanzwe ari abavandimwe buriya komiseri n'ubundi twari tunaturanye hano nubwo tuye haramunkanika ariko amasambu yanjye niye aho ntuye baradikanyije n'iyiwabo y'ababyeyi
rero
ngiyeyo numva noneho ngize icyizere ko nanjye nzamubona igihe nikigera
yego dusigaje umunota umwe niba umwana wawe Marigarita Nyirarukundo akumva ni iki ushaka kumubwira
nagira ngo mumenyeshe ko ndi nyina mpari na papa we ahari na bakuru be bahari ndetse hari nabo nabyaye nyuma atanazi na ba nyirasenge bariho na ba nyina wabo bariho mbese imiryango
urakoze kumuha amakuru cyane cyane kuza mu gasaro kaburaga umushakisha Asinati Nyiranzeyimana ndagushimye cyane ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
amena nawe rwose Imana kugirire neza pe kandi izabaha imigisha myinshi
urakoze cyane
agasaro kaburaga kabonetse
ikiganiro kimaze gutambuka umwana we uwineza Gatanina yaracyumvise asanga baturanye yohereza umugabo we aza kuvunyisha dore uko Asinati Nyiranzeyimana yabimbwiye
sinari nkundi amafoto nyuma mfite abayanya yake turayamwereka bakuramo n'ifoto barayijyana ariko n'umusaza bahise bajyana nawe umusaza bagezeyo umusaza agarutse aravuga ngo yabonye umubyara we hari na mushiki we yabonye ba noneho hari ku wa mbere nkejo ku wa kabiri nanjye njyayo njyana n'umukobwa wanjye n'undi wa mukuru wanjye bigezeyo nabo barareba ati rwose uri inyuma y'imana yawe naho ngewe ngeze nakaza we yageze yarareba gusa areba isano mbega naho ngewe ngezeyo mubaza uburyo wese wabuze ute bagutoraguye gute byagenze gusa mbiye rero atubwiye numva biri guhabana ibyo mbiye na ibyo nzi uburyo umwana yavuze ariko bamukuye nyine
yego
noneho arambwira ngo ya kwibuka ngo iwabo ngo hari inzu y'amategura ngo y'umuryango umwe ngo harimo ibitoke ngo bagapaho ibirayi noneho kubera inaha iwacu mu nyuma yanjye nta mbitegura yari ikata babihabanye
yego
noneho ngeze aho ariko umusaza we ntidukubye nanageze no mu rugo arambwira ngenda maze ntinamubwiye ntariko isura iri kuzamo ariko ibindi nyatsi yambwiye numvise bihabanye rero twaje gutekereza kubera ko twahungiye mu Ruhengeri inaha twahuye 9/4 ariko kwa kane amezi abiri mu Ruhengeri mubyara wanjye umusaza niwe wavuze ati ubundi wajyaga kuvuga ngo nta mategura uyibuka twahunze turi mu bwitegura
yego
kuko mbikuruye mu Ruhengeri mubyara wanjye yari yaducumbikiye mu bwitegura twagiye gutandukiza yari ari mu buvuyo inoya foto bakuye mu rugo na misa baracyayifite umwana aracyampamagara turi kuvugana mbese kongeko n'umugabo we mu kanya yampamagaye arambwira ati aho bigendeye gutya ubona hari itahindutse kuri we twambwiye uburyo nyine yarambera ibintu biri no mu kanya twavuganye cyane ariko umugabo we yahaguye kubera ko yari bamuzi yatureba yareba n'abana afata aba bantu ibyo aribyo byose atuma iyo bapfuye ijambo yarabivuga akiri mu rugo rero uyu munsi twanavuganye ubwo nari ndimo mvuga ndetse ndamuvugisha turiho uburyo n'ubundi twabakugisha hasi namwe muri uburyo mwakora
uya nibyo wagize neza kubitekereza nanjye nibyo natekerezaga ubundi hariho igihe ushobora gusanga amakuru atandukanye urabona uravuga uti umwana wanjye twarinjiranye twinjirana muri mugunga ariko ntitamubura kuva icyo gihe ndamubura nyoberwa aho agiye umwana yarira nkagira ngo niwurize none se igihe mwatandukaniye iyo ugerageje kumubwira usanga ariyo myaka yari afite koko
ngo we yari afite itatu ariko twaje dusanga umwana w'imyaka itatu niba akibuka ngo inzu nitegura inzina muri rusange yaba ari ukitegura ntamenye amazina y'abana n'abana navuze ariko muri rusange mbese we utiyita ahagaze muri we ari kumva neza isani ihari
ubwo yumva isani ihari ariko mwebwe mukamuvuga muti mbese ibi byaba ari byo cyangwa se si byo hari uburyo bushobora kwitabazwa kugira ngo ibintu birangire vuba ndashaka kuvuga uburyo bwo kujya gupima turiya turemangingo turemamuntu dutuma ushobora kumenya isano ufitanye na kanaka iri ku gihe kimwe urambwira uti yarahindutse kuva yamenya ko afite umuryango birumvikana ariko se wowe nk'umubyeyi waje hano mushaka wumva hari icyahindutse muri wowe uramubona ukumva iry'iburyo rirahagurutse cyangwa se wumva umeze ute
gitogonda uyu munsi ho noneho kubera ko nongeye kuvugana nabo hari ukundi kuntu ibyo ngibyo ntuvuze bayo ikozwe byaba byiza ahubwo ikibazo bisa amafaranga
icyo gihe tuzabaza twabaza niba hari uburyo bushoboka za Croix Rouge hari ibigo bishobora gufasha kugira ngo ibyo bipimo bishobore kuboneka nzagomba kubaza icyo gihe nzabaza abashobora
kwa bafasha kugira ngo bitungane ndumva ari bwo buryo bwonyine bushoboka kugashaka abantu babafasha kugira ngo ibyo bipimo bikorwe
agasaro kaburaga
maze kumva icyifuzo cy'uyu mubyeyi kandi asabye ko navugana n'umwana we narabikoze kugira ngo dufatane urunana uwineza Gatarina atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Musenyi mu kagari ka Nyagihunika mudugudu wa Rushubi azaba ari mu kiganiro agasaro kaburaga mu cyumweru gitaha
agasaro kaburaga kabonetse
kwezi kwa cyenda nakiriye uwitwa Marie Claire Kibukayire yarangisha abavandimwe be nyuma y'imyaka 50 batandukanye abana b'abametisi Raphael na Rousseau babyawe na Marthe Mukankusi ku bagabo babiri batandukanye Camperi na Rousseau bakoraga muri Zari irubona Marie Claire Kibukayire atuye muri leta z'Ubumwe za Amerika muri leta ya Arizona dore uko yavugaga inkuru y'abavandimwe be
munyakiriye biri muri iki kiganiro cyanya gasaro kaburaga iki kiganiro ngijemo kugira ngo ndangishe abavandimwe banje nabuze
mwaburanye ryari mwaburaniye he
umva aho bavandimwe ni babyara banje twaburanye mu myaka y'igihumbi 1970 muri icyo gihe twari abana ndakuze ndashaje kandi nabo ntekereza ko bakuze nyina Marita Mukankusi yari mubyara wa mama wanjye. Akaba yari yarashatswe n'umuzungu witwa Rousseau ntabasha kwibuka irindi zina rye ariko mbere y'uko amushaka yarafite undi mwana yari yarabyaye w'umuzungu nawe witwa Raphael Nankombre. Raphael rero niwe twahanganaga nko mu myaka ntekereje murumuna we niwe wari Rousseau. Noneho papa wa Rousseau yari yaragiye i Burayi agaruka aje kuza gutwara sa femme et son fils ariko atari butware Raphael. Byabaye ngombwa rero ko Raphael aba adopte mu myo myaka yanjye mbasha kwibuka yari afite nki mu myaka 8-7 gutyo icyo gihe wa mwadopse yari Madame de Restange na uko nibuka yigishaga ngo kuri Ecole Berge. Sinzi niba ari y'u Rwanda niba ari yahandi ariko niwe wamwadopse kandi iyo adoption igomba kuba yarabaye facilité par umupadiri de Pienne wabaga hariya Nyamirambo. Nuko njyewe rero kugerageza kwanjye nagerageje kwandikira abantu benshi kubaza abantu benshi nta muntu n'umwe washoboye kumfasha rwose ariko kubera ko nahuraga muri iki kiganiro cyanyu ikiganiro cyiza ikiganiro mana yanjye kimpa ibyishimo kandi nkibwira ko giha ibyishimo buri muntu wese ubashije kubona abe yabuze kuriya ni umunezero udasanzwe kandi nawe nkaba ngushimba koko kuba waragize iki gitekerezo cyo kugukreya ikiganiro nk'iki ni ukuri imana ijye iguha umugisha kubera izo mpamvu
urakoze cyane ndagira ngo ngusubize inyuma gatoya
nta kibazo
aba bana babyawe na Marita
Mukankusi
kugira ngo se wabo agende yongera agaruka twari Rousseau ariko Raphael asigare byatewe n'iki
ukuri ntekereza ko bari babonye mutation ibavana gukora i Kigali bajya gukora muri Congo kandi iby'imiryango ntabwo wabimenya n'ubu nari umwana sinabimenya peut-être que agomba kuba wenda atarabonye ko bimushobokiye kumwadopta we ubwe ahitamo gutwara nyina aramujyana n'umuhungu we nyuma Mart aza kugaruka yarabaye yararwaye cyane kubona ko yabaye bihanje mu mutwe ku buryo nta tasi twongeye kubona z'umwana n'umwe muri abo bana bombi
kugeza ubu ku buryo Marte yarinza agwa muri genocide ntabwo ngero ku mutima wanjye nakomeje kumva ko mama wanjye ntakiriho nta muntu wundi nabonye wabigeze atekereza kubaza ababana no kubashakira
ndashaka kwibanda cyane kuri Rafaele Rafaele bajya kumutanga mujya kumuta uwa rukiri muto ntago biza ariko kugira ngo bamutange abe adopte yabaye adopte gute kandi aragifite nyina nyina adahari
mu by'ukuri nange reka gusubiza inyuma nkusore w'akaka gato ntabwo Marta bwankosi igeze agiye Burayi ni umugabo we ruso wagiye i Burayi Marta asigara iwacu mu rugo iwacu mu rugo kwa Catherine Nyiramongi
yego
aho bitaga mu nzove mu muhanda tubana nabo tumarana igihe kugeza ubwo ruso yagarutse agaruka nyine aje afite mission yo kujya gukora muri Congo aza ariko ari butware Marte na ruso bonyine no muri icyo gihe ngira ngo wenda nibwo havutse icyo kibazo cyatumye wenda bashaka umuntu wabafasha wenda kuba yamutwara akamutwara habwo nk'umwana ni ukuri ntabwo nigeze ikintu kinza mu mutwe ni uko nibuka bamutwara nibuka Madame de Restange yaje nka kabiri gatatu iwacu nta kindi kintu mbasha kongera kwibuka
birumvikana bari ukiri muto nge ndimo ndashaka kumva akantu kari butume ibintu byose bifunguzo ruri umufungurira imiryango myinshi aba bana uko ari babiri babyarwaga n'umubyeyi umwe witwa Marita Mukankosi
yego
papa wawe yari umwe
no ntabwo papa wawe yaratandukanye
papa wawe yaratandukanye kubera ko ntabwo byumvikana ukuntu ruso yari kugaruka ngo atware umwana umwe asiga undi
yego
nuvuga yuko Marita yabyaranye aba bana n'abagabo babiri batandukanye b'abazungu
yego
noneho rero uwabyaye Rafaele izina ryo rarize
uwabyaye Rafaele ku ruhande rwa se no ntabwo muzi rwose
ku ruhande rwa se ntabwo muzi
ariko nshobora gusubira inyuma nkaza hari umutante ushobora kuba wenda yabyibuka izo informasiyo naza zibaza nkazibabwira
Ruso avuye muri Congo akajya mu Bubiligi mwarabimenye mwamenye ko yagiye mu Bubiligi
nta nubwo twanabimenye kuko icyo twabashije kubona ni Marte wagarutse ari umurwayi cyarwaye mu mutwe rwose ubona ko yabaye derange ubona ko yari yataye rwose umutwe ntabwo numvise n'impamvu
kandi agaruka atari kumwe n'umwana we
agaruka atari kumwe n'umwana agaruka nta se agaruka nta makuru
agaruka yagarutse n'indege yaje n'amaguru yaje aturuka
kuri ntabwo mbyibuka neza ibyo aribyo byose yaragarutse ntabwo nigeze numva bavuga ngo agiye kumufata wenda kuri aeroport namubonye mu rugo yagarutse
yego uyu mwana Rafaele mumuha Madame de Restange binyuze ku Padre de Pierre nzi neza uribuka umwaka icyo gihe byabereye
ni ukuri iyo mbasha kuri kubara nsanga ari muri za 77 78 aho ngaho
niba bakumva muri kano kanya ni icyumva ushaka kubabwira
kuri cyo nababwira ko mbahobeye cyane mbabwira ko mbakunda kandi mbakumbuye nuko nigeze ndeka kubatekereza iyo myaka yose nubwo nta wabashaka ariko ngiye mu mutima wanjye narabashakishaga kandi ko naba nishimye kubabona byaba ari igitangaza pe ko naba nizuriwe cyane kubabona
tuzafatanya n'Imana n'abantu benshi bumva ijwi rya Amerika n'abantu bari mu Bubiligi tukorana n'umuryango w'abametis du monde udufasha cyane kumenya abo bantu bametis bashaka imiryango yabo wasanga Rafaele na Ruso nabo babashaka bataze aho bashakira ngaho rero Marie Claire akibuka yifitagushimye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndagushimira urwo rukundo n'urugwiro udufitiye nkwifurije amahoro y'Imana
kuri
nange ndaruko kwifurije kandi ngushimira cyane uwo mutima wawe utabaho wabashije gukora ikiganiro nk'iki kibasha guhuza abantu no kuri imigisha yose Imana ikumpere ndagushimira
Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya ngakokaraje Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya ngakokaraje
abavandimwe ba Marie Claire Kibukayire aribo Rafael na Rousseau barabonetse baraganiriye impundu ziracyavugwa nibamara gushira impumu tuzababwira ayinkera baraye bataramye baganira nyuma y'imyaka 50 batandukanye yo gusoza iki kigandiro ndifuza kubashimira mu izina ry'umukoresha wanjye mbere y'umuryango na ijwi rya Amerika n'ikiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo mwebwe mwese mwabuze abana banyu mwebwe mwabuze ababyeyi mwabuze abavandimwe muze mwisanga mbururutse umutwaro mbahekera banyu mbamara ishavu mbashengeze neza
dusangire ijambo Dushaka Agasaro Kaburaga muri sanga ku ijwi ry'Amerika
ndashimira cyane abambasaderi b'ijwi rya Amerika dufatanye urunana dushaka utwo dusaro twabuze itetero nshimire cyane ababyeyi batorizo mpfubye mwebwe mwese mwatuye abo bana mukabashyira mu bigo bibarira ngo bazakure neza nimwambikwe ikamba ry'ubutore butarutwa ntimugacikwe ibiganiro by'Agasaro Kaburaga ku ijwi rya Amerika nawe niba ushaka wawe ukaba ushaka kuza mu kiganiro dore numero wakoresha uhereza ubutumwa bwanditse ugatanga umwirondoro wawe aho ubarizwa n'incama cyo kumuntu ushakisha ni 00127 23 46 nongere nyisubiremo 00127 23 46 naho gutaha mwari kumwe na Jeunesse nshimiye Imana